My haters unfollow and follow. Impilo yami ngathi siyibhayi squad. From squad antwana angazi Wu-Tang. Mangivalelanga ngibole ku-plane. From isikhokho manje ukhokha ama-bills. From ijondi manje hlala ku-hill. EFTs they got a couple of gungus. Your girl ulana and ungunu. On the charts and inside of a boomer. She keeps coming back and ngathi coma. Monumental sengidinga it's that true. Angilibamba ukuthenga ain't got time to. If you faking it, ngibona ulegu. If you faking it, ngibona ulegu. Makufikisi nje cela uhlale phansi. 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 Excel alright. Makufikisi nje cela uhlale phansi. 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 Excel alright. Makufikisi nje cela uhlale phansi. Makufikisi nje cela uhlale phansi. Makufikisi nje cela uhlale phansi.
Ncono uhlale phansi base kufikisi nje. Ungaze ukhale phansi mina ngirele phezu. Baba ngisane imali encane ningaphi isibhana sibhala lapho ngizama ukwendla ekhanga. Let's get in me. Yebo sifana nale phansi amamilimitha. Wena amanzi amancane ngikwazi ukumenyelisa. Please give me from the crowd. Still ngivunywa khruta isandla umfutho kumusic wami uzabanika inkinga. How come gine following? Cause I'm in the mom card and I'm crush on the ex. As long as it's a night, it's under what I'm doing. I'm not telling my young lad, 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 I'm not telling
my young lad, I'm not telling my young lad, I'm not telling my young lad, I'm not telling my young lad, I'm not telling my young lad, I'm not telling my young lad, I'm not telling my young lad, alright, makufikisi nje cela uhlale phansi. 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 Alright, makufikisi nje cela uhlale phansi. Makufikisi nje cela uhlale phansi. Makufikisi nje cela uhlale phansi.